Parliament yino eragide yino eragide minister oya masanyalaze Ruth nakabirwa okwanjula jibuli kwanjula jibali kulunaku olwo okweyanjula jibali kulunaku olwo kubiri atangaze ku bei ya mafuta yeyongedde okupaaluka buli kadde bei efuse bei bannange ndabye wewe erinyeka katika sambu kino kidiridde omubaka wa King Kizzy West James Kaberuka okwanja ensonga ezitalinda mweyebuuliza kiki ekiviirako ddala amafuta gano okulinnya buli kaseera wadde nga gavumenti ezze egumya bannayuganda nti eggwanga lirina amafuta agamala. Kaberuka ono ategeezezza nti gavumenti esaanidde ennyonnyole w'okusoomoozebwa we kuli ekiviirako amasundiro g'amafuta okulinnyisa ebbeeyi nga bwe gaba gaagadde. Byebino
is about the skyrocketing prices of fuel. Right honorable speaker, Minister of Energy brought here a request and we give indeed money to have fuel reserves in Uganda, but as we talk every minute the prices of fuel are increasing every minute. What is the problem? Do we have the stock or we just use this nation in the form of reserves? Thank you.
Honorable
kakati omubaka wa district ya Terego ategeezezza wadde wano mu kibuga liita ya mafuta ya shillings 15 babe wabwe West Nile liita ya mafuta eri ku shillings 9 n'ategeeza ebbeeyi eno ekyuka bukyusi buli kaseera okusinziira ku ssaawa ne bali ne bakyusa nga bwe baagadde. Wuliriza.
What are you going to do to these people up country? Adjumani, Moyo, Obongi. Prices have kept rising day in, day out. During the day it will come down 8,000, 7,000. How are we supposed to handle this? If we have oil reserves, what are you doing for up country?
Okulagira kidiridde ababaka ba parliament okulaga okutya ku kigenda mu maaso mu ggwanga ku mafuta. Omubaka James Kaberuka atuuse n'okubuuza obanga waliwo agaaterekebwa agaveeyo. Mubaka Kaberuka ono ategeezezza nti ekiri ku mafuta naddala ag'ebidduka tebakitegeera nga buli ssundiro ly'amafuta nti ebbeeyi gyeraga buli omu gy'ayagala gy'akola. Mubaka omukyalo wa Terego Rose Obiga atuuse n'okutegeeza nti ebitundu ebimu ate mu budde buno nti ewaabwe tebirina mafuta ne bw'oba olina ssente zo ezisigaze mafuta tegaliiyo. Kino kiki? Ono ategeezezza nti abalina amafuta ag'enkumi etaano ku liita bano bakaabisa kyejo nti kubanga mu mambuka liita ya petroli emisana eri wakati wa 7, 8 ekiro nedda ku 9, 9 kumpi mutwalo. Ababaka wabula bagasseeko nti obuzibu tebuli ku bbeeyi yokka nga ne mu bitundu ebimu omuntu ne bw'abeera ayagala kutufuta talina w'atujja. Minisita omubeezi owamakolero David Bahati ategeezezza nti gavumenti etandise okunoonyereza lwaki ebbeeyi y'amafuta ekyukakyuka buli lunaku. Kakati olwo nno nti banyonyole biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Yono Bahati:
For us to ensure that there is no price distortion in the market and also we have enough to the extent possible enough fuel stock in the market. So on Tuesday we will be able to give a thorough explanation on this, but the good thing is that we are the ones buying fuel, we are the ones selling to the people who are selling to the population.
And that was the basis of passing that law.
Yes, and so we will be able to monitor that and stop this speculation and distortion of
and
the price.
And when we get that feedback, because it is something that is very serious.
Muga.